studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
ona hede be studio tamani do sa do saki ko maro suma di ko halanto on kabaruji gondi do de jodo maison la presse labbe mako salim jora wonani do poggi jande to ono woteji cercle ngaji pawar de region ngaji di kanyi kombinaji conseil be ka chartano du nyande lero avril du bantina fa lero avril ka anya ba mama nyande batu jujure kenge ministre o bale politiki de do jetti bantigo gol fasande be koliti do golle o hakilanta ko jaati heedi bale balloje kabar woteka e wi maje non kabar denago waata waddude latagol woteji maybe hewbe ngadi fa gendarme dida na hewbe du barmi hono chuudi kewdi galleji kewdi du cumama yodum heedi maliga yodum wadi le basi hakkunde galle didi heedi kerol malli e lagine den yodum basi batteledi lati sabam mum yaabe njola heedi region kay do du an gondi hono latade hewbe yahobe njala dun woni rimabe le lam kay yalla yoga ka holliti lati ke nesu jati kana du e tawede kutteji kewde an tongi e majjul yo di ngoni sembe kabaruji men jogani on bismillah modon e do studio tamani woteji tindinaabe cercleji region ngaji e commune ngaji di ngadalino de chartadi du bantinaama fa lewru avril warondu anya mudum amama kenya li batu ministre juujure ko satone de kewde kanno di du latadi sappaje lewru decembre du bantinaama gube semade non dardino bantine batte hono sababuji kewdi keddana umar waygal e mamal samseku
kanko ministre commune do kabaru woteji leleedi meden di o wi wala fu ko be bortiniri di do wote sona faabe di to yalla hono kabaru sariyaji bamaade leleedi dinnayriide bangal woteji kaani ewtirede caggal muudu do holliti kabaru wayde jam e deedere ko wodi leleedi ndi o holliti wi nyalom handobe jewtoto dido golleji fu non gorri be jewto sariyawol du kabaru no nuygal sariyangal worri leleedi malindi o beedile hen wiide du ko dido woteji bortina nyalom hande o ko be jiewan yalla hono be kaani yubbitiraade kala ko yubbaaki le hen furun gube cinnide kaldale kawral alanzeri ngalle leedi meedin di yogay de do gube kolitiwi di do woteji fatinga de sema holitiwi di weltikili di do golleji sanne do latu sababu no lamu hakkunde je gon lesa halleedi di hani fudirde golle kede mo kanko no dottet ilad ag muhammed yo jottino kabaruji fedde sema de ko mo sifi do hen
no pensant que
ce qui mila wiide ko burata nafude yo nawturade di do wattuji di wadde totundiral hakkilaji do chadale gonde hakkunde gube cinbe talkundu e kanyal lamu o bangal kabaru sariyaji lamuji kagitaadi di e ko nande mudum midem milawide eden kani dum nawturaade o do wattu o yalla muji hakunde jidi na keba hinade golleji mabbe no fewiri so ni pelede fof kinige kaba mudum no hanidi min milawide dum baa fibde lawurlo ndar lebbi naydi
di
do woteji bortinaama fa le lewru avril hitande 2018 kanbe lanina di do woteji be bi dum latto sababu kala ko yubbaaki le hen fof be jewto ko nayiri bangal ndenaagu sa halleedi malindi kanye wuddu leedi malindi tiid Allahji an gonde beeda to nayriidi bangal wayde ndenaagu nokkule kewde wondo laamo kanye mangal pade en ngala
bale kirdo laam le non jettingol bantingol woteji di e wi ADP Maliba gouvernement an haani humanaade faadi keba laataade le laaba le paale leedi meden di fu e wi mum faahnden an haani ko ndenaagu warta laam jotto le paale leedi meden fu mangal paden du nanga saal fa warde wuddu leedi meden pade woteji di laataade kanko Ahmed Cham o hoore jo ADP Maliba won ko haadi intala ak Bilal keddo no Mamadou Samsi
ngurdo burtingol juhali min feyseeda mi mim non jaati hala mudun minen yimbe le pelle hirdube lambube mi ngonda non fe e ko lam o joini non kanko tan sarti wutiji di tawe minan e pelle cini bital kundube dentinaka kabar mudum ne mila wiri batta dum fun ko pabotobe pamu wiide kabar o hunta naka hore no fewiri bangal kabar denagu dunno cadalle nangodi ewde hitande 2016 warde juni bonandaji di ciuke ndedidi denno lam ona wondi munudo gite doddi doti allahji di dum wona fe hunde muude dubbe dan hukudo min sulaji bangal kabar wutiji di wadu denagu o wurri wakka jun o mi tayural fe sudido wutiji di nakaba lawol yo hononi jogola mulam ko be kinni jati woni yeddudo be dido wutiji di burtinama labi kewdi dum moyena fe kabaru demokrasi meden o dum fuf e tawade yo lam o tino fide debere yalla sarti suba gol president o natabe
Hedi bale pabatodo woteedi kado anne laati ke hakilanta ko fasanne e wi observatoire pour les élections do mali do no wayde denago worni walla ta hono latagal woteji di no yidirani kanko Ibrahim Sango o ardo observatoire pour les élections le mali do wonko halde Assetou Kanté kedde na Mamad Sam Seku
la situation sécuritaire sur le terrain
no kubar denago worri wakkat jun o anatiidi woteji mbawa dawrede sabi wayde denago anandar sahal e wuddu leedi mali ndi fuf lam o dartagi fe iwde nuku lolirdo kare furro jenne fayotade kidal Mahamadou Koufa ma yada gali ngoni golobe sago mun en dardi don nokuji denno suni en jidi dejere hewte anahani kaldal dawre fewde e beddo o do sarti keso na wawi hebude lawol somo fuffo hinike kabar mudum denno yo lam o Mahamadou Koufa wada kaldal non dum hulita e le tongade hebande ciagal Ima Draji fedde saybe en de Mamadou Diko lami denno suni dido wutaji di kebali lawol e bawata wadde subagol president leedindi lam o na wawi jati landinde batumo do hakku bilid malindi fuff do e wattu lewru avril hitande 2018 sabi wakkat joon o ministere hagitere lamu tan hinni landinal wuteji di soni be dentinal en kala mbawbe faabade landinal dido wuteji di ana tidi kbar mudun yara yeso
kala ko jiddon famitaade poode faade be madame Facebook na Twitter don bay noddude numero 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fandokon hakilaji modon Yimbe mursinama wonkiji mu en gendarme en dido anay ben hewbe barminama cuudi kewdi du cumama heedi mali le basi gaddo kenya do kewrol mali e lagine e wi sede en ka yo jawleni le mali do kanyi e balandugu le lagine gure didi kapti kamara hono leedi ndi gendi fu wi yo jeyal mudun sabe nokku do kanye du asete nan baso o mawni fa sabani kon yimbe jawleni ka e gude kanko Umar lollido barumayga gondo ton wonko sefodi e Mohamed Ali agaleda keddana Umar Waygal
ko wadi do kenyan ko yodum hunde bondereere sanne kasara mawdo yani le odo nokku gellel gotil pamarel anale leedi lagine gel do gellel an noddire pandugu be iwri ton be ngari le odo nokku be ngadi do bonandaji kewdi be cumi kala ko be tawi don fur da ko de zanama ngabe gombe le odo nokku du be nanni dum be ngadi di do bonandaji be bitti be bi du be ngartan ciagal joni minen idum webbi min nyalawma handen o sanne yimbe le heddibe le hembe an bama fa yimbe nayon fa to yimbe njoyon be cumi don kala buguji ko be tawi do ko fur cuudi cuma di ko darnira suudu fa tawan ana wara uynaay noga fa yotto uynaay chapantati cfa ko suma ko ana bama cuudi temedidi fa yotto cuudi temetati
milliardji kewdi cfa njola en mali nanata leleedi meden faanda yirwen modu lamu kay woni region mo hewbe be bibbe modu ngoni tiagal leedi meden di yo sukabe temede temede kewde region o endata faltude geeci mediterane go se nata leleede to ko be de nena yogo wi la dun lati ko hono darnde nesuka kanon kutteji modu ana saba an bonani galleji kewdi keddana mumidi sendebu e Mamad Sam Seku
e wi yimbe le yokabe immade wittugol wonno hunchande hore ndenagu gure e kebbe yimbe le galdure mabbe wattu joni kala wittobe be fu kebbe mu en tan tewtata wonbe kolliti wiide wittobe be ngarti latike sababu hokkude aniya yimbe le wobbe dun njaha yimbe le kewbe kolliti wiide be ngarti martina jama o kumpa du kabaru torraji ko ben kebbi kedena ko Mustafa Kanute halanime
la ville là-bas c'est des
ngundam der dido nokuji di natidi sanne be ngardan e radioji mutuji negesongaji e bazengaji e fudore de robe sukabe ngala non hen ka wattu wadi to France ton e kunjani hore politique kabaru rentinde koreji e ngadane yimbe le njolabe newamuyaji yalla be do na ngadda robe e sukabe ka dum sakiti latan dum nimse mawde sab onon e ko mon tayki der tuudi teledi chapane jene o le temdoro sukabe be fuf lata ki fesagu am
en France on raté hein
Bakari Jombele ana e yimbele bambe aniya wartude yalla be faaba yiri wara leydindi immade mu yo faminde sukabe o udditi nokku do golleji nako ana ngade le regionaji do adadu wittugol ana mawni sukabe gombele nokkule mu ana puyiti ben jabata gollude gikke mabbe fu do sarabe mabbe gombe tiagal leydindi woni kedena Bakari Suguna wittudo kindo do fuccitango Mamadou Sam Seku
dalle famille on a
peut-être kala galle akay yimbele dido mata to gonbe njola ngoni ndeldobe kalisi lewru fuf lati sababu hewbe gollata non dun e hakkilo sukabe lid mali hewbe soni be njaha njola be kebata golle do be ngoni do be njago jati gollude ga tawena soni en jabbi gollude golleji dum gollata ton di sike wala en jirwon den no men ndar sukabe lid mali be yobitino heddade ndar lidindi
o pays pour développer le pays
kay hono nokkuje kewdi kabaru dawgol yo sugula mawdo no yokabe holiti wiide rafi golle e dabare yiri wore ngoni sababu wittugol sukabe be Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarte kabaruji region ngaji ngadem kiben famuto hono bandiji jogede kabardo poyi kenya julabe nay hakkunde jeboke gawo le commune Nshawaji nanno beddo lumon kobe tetama ko padoto milioji jeegon cefa gendarme no an gondi e hordu fanjita beddo tajobe laawi ono Sadu Salihu Sisedu woni hore syndicat jandele hire an songo dun sinebbe bureau mudum walitama asore jabbinde secrétaire général o woni ardo chapantato etaton wombe le bureau Fédération Balen Jola 1 be region odu tilima batum en mawdo jujure fa habano hakke njola en nan holitaama le batu odu njola en hewbe ana gondi e tidalaji hebdu jobdi jumido wattu fowtere dun pension hedi INPSK yo di gondi sembe kabaruji di men jogonino on kedde dal faande yotere ma ana yeso yen tawdi jango